Bashukeli hlele mgodini bayithinta emsileni. Bafusi timon ngoba ke nayifuna ikale. Soyibukeli shuba kuhlehla bafana. Sosusututu futhuli malgum. Nginginga bafana
ngilethele uminga kokhona
bazothi nginodlama bafana la ngifika khona bazokhala basusile uhlanya ngisodi mina mfana wasazi ujimile muzo fighter nami sudlala emvuleni uzovuka ethuneni mina ke kade bengihlupho skotheni sazo rapper sazo wadedela ama hits bathi ngiyothatha pilo shun lokisa ngisho bomkhulu ayikale imbi. Secured, angeke bangimele. I'll never give up, I swear. Ole tumelele nami nje. Bayisukeli hlele mgodini bayithinta emsileni. Bafusi timon ngoba ke nayifuna ikhale. Soyibukeli shuba kuhlehla bafana. Sosusututu futhuli malgum. Nendlovu yangena nelundi ungibeke ebhithini nehook bonke ngibashiya bekhulu uzokhala mfana wami ingonyami yabhona umfohla ngophona umqeda banenzolo umculo yisiko intwani kwatini bathi ngiphumukile ekhaya ngisaziwe kodwa ngibacabanga yonke imihla ukulekha isupport ukuluza ama-fans sengidlulile lapho kusinda kwehlela kodwa ngivapha ngibambe ngohlela ekhaya bathi intwana uyihle sunkulu lento enamali-ke phanje iphuphu hambe esikoleni munganakile uzoba usikotheni vula amehlwakho. Bayisukela ihlele emgodini bayithinta emsileni. Bafusi timon ngoba ke nayifuna ikhale. Soyibukeli shuba kuhlehla bafana. Sosusututu futhuli malgum. Ayikhale.